Zabbuli ya 5 mu 7. Onsasire, ayi Katonda, onsasire, kubanga emmeeme yange yeeyuna ggwe. Weewaawo, mu kisiikirize eky'ebiwaawaatyo byo, mwe nneeyunanga, okutuusa ebyonoono ebyo lwe biriggwaawo. Ndikoowoola Katonda ali waggulu ennyo, Katonda ankolera byonna. Alituma ng'ayima mu ggulu, n'andokola, oyo ayagala okummira bw'anvuma. Katonda alituma okusaasira kwe n'amazima ge. Emmeeme yange eri mu mpologoma, ngalamiddemu abo abaaka n'omuliro, be baana b'abantu. Amannyo gaabwe ge mafumu n'obusaale, n'olulimi lwabwe kye kitala eky'obwogi. Bakugulumize, ayi Katonda, okusinga eggulu, ekitiibwa kyo kibeere ku nsi zonna. Bateekeddeteekedde akatimba ebigere byange, emmeeme yange ekutamye. Bansimidde obunnya mu kkubo lyange, babuguddemu wakati bo bennyini. Omutima gwange gunywedde, ayi Katonda, omutima gwange gunywedde. Ndiyimba, weewaawo, ndiyimba eby'okutendereza. Zuukuka, gwe ekitiibwa kyange, zuukuka, entongoli n'ennanga, nze nzekka n'azuukuka enkya mu matulutulu. Ndikwebaliza ggwe, ayi Mukama mu bantu. Ndiyimba eby'okukutendereza ggwe mu mawanga. Kubanga ekisa kyo kingi kituuka mu ggulu, n'amazima go gatuuka mu bbanga. Bakugulumize, ayi Katonda, okusinga eggulu, ekitiibwa kyo kibeere ku nsi zonna.